olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua faa mao ni mai ele malo tele o e na faia le o sa fainga lea na faia o faa matalanga pui puia o tangata anu o au se talia o lo o faa mawina ele company inisiua le Medibank o ilatou o ni tangata anu o Rusia. O le tamaita i o Elaine Zhang o se tasi o le faitau miliona o tangata anu o au se talia e tautuaina ele Medibank ma o ia ia se tasi na ngaoia ia o na whamatalanga pui puia i leo sa whainga leana whaia i lungo le upengata wha ilangi po se cyber attack.
Of course, I worried about it and no one want to be their private information to go to public. No one, especially your medical record and where you claim your extra, what do you do? And it's very, very sensitive. No one won't do that. I'm so worried about it.
Elaine Zhang, ua tāpā mai e whaala potopotonga po o tangata nei mai Rusia, se awhai e se furumare lima miliona tāla po o se ransom, e tāofi ai o na lātou whaasara lawina whaamatalanga pui pui nei ilunga o le upenga ta whā ilangi. Ua te ena ele mālo tele, ia lo lātou manao, ma ua whaasara lawina ai e tangata nei mai Rusia, ia nisi o whaamatalanga pui pui a, na lātou ngau ia, mai whaamaumau ngā le Medibank. O nisi o i lātou, o lo o tā uai whaamatalanga, e aofi ai o lātou whaafita auli ma le awa mālosi, ia ma nisi o whaamatalanga e ono whaamaasia si ai. Nā whaingoina ele minisita mō mata upu ipu ipuinga i lunga o le upenga ta whaelangi po le Cyber Security Minister le tamaita i o Claire O'Neill na ia whaalia na ia whaingoina ia le nei whainga o se whainga nā o ta ifau e mawhai o na lātou whaia. Peita i na talima iai i lātou mai Rusia.
You're telling that is disgusting, woof woof, that we published some data. But we warned you, we always keep our word. If we wouldn't receive a ransom, we should post this data, because nobody will believe us in the future.
Na whaalia le pālemi Anthony Albanese, ua ia whaatangaina le komitina o leo leo a le AFP, po le Australian Federal Police, e whaailoa mai i lea tunuu i lātou na whaia le nei o sa whainga, ma ia tuua i ai foi, le whainga mālo le Kremlin i Rusia.
And I've certainly authorised the AFP Commissioner later today to disclose where these attacks are coming from. We know where they're coming from, we know who is responsible, and we say that they should be held to account. The AFP Commissioner will be saying more today, but the fact is that the nation, where these attacks are coming from, should also be held accountable for the disgusting attacks.
Le Palemia Anthony Albanese. Na saunua le komisina o leo leo a le AFP, le Australian Federal Police, Commissioner Rhys Kershaw.
We believe those responsible for the breach are in Russia. Our intelligence points to a group of loosely affiliated cyber criminals who are likely responsible for past significant breaches in countries across the world.
Le komisina o leo leo a le malo tele, le komisina o le Australian Federal Police, Commissioner Rhys Kershaw. Peitai, e le te le se avanoa e mawhaiai o na saisaia ma au mai tangata nei, e tali ini o lātou mō liangai au se talia nei. E pei ona whaalia e Fergus Hanson le whaatonu o le Australian Strategic Policy Institute on Cyber Policy Centre e le te le se avanoa. Pe le aise avanoa e whesoasoani ei le whainga mālo i Rusia i se talo sang atu le mālo tele au se talia nei e saisaia i lātou nei. Ona o le tūlanga, o lo o langalongo i nai le mālo tele le whainga mālo i Ukraine, ma le mālo si o whaitionga e whaasanga i le Kremlin, ona o le oso whainga o Ukraine.
To the criminals, you know, we know who you are. And moreover, The AFP has some significant runs on the scoreboard when it comes to bringing overseas offenders back to Australia to face the justice system.
In terms of accessing the Russian criminals, I think there's a very low chance of being able to do that, considering that Russia has invaded Ukraine and we are in the position of supporting Ukraine. So I think the desire of the Russian government to help us with this case would be very close to zero.
Fergus Hansen, le fa tonu o le Australian Strategic Policy Institute, Cyber Policy Centre. Na saunoa le minisita o puipuinga I lunga le upenga o fesa o tainga Claire O'Neill I le Channel 9, mai a faalia lona malama lama I le tūlanga pangatia o iai nisi le tunuu, ona o le tūlanga nanga o ia ai o la taufa matalanga puipuia, ile nei o sa whainga ilunga o le upenga ta wha ilangi o lātou wha matalanga pui puia na wha maumawina e le company a Medibank.
And I can just look everyone in the eye right now and say if there was a damn thing that I could do to put a stop to this, I would do it. There is an enormous amount of work that has gone into trying to stop harm from resulting from this, trying to wrap our arms around the victims of this horrible crime. And I would just say again that if anyone had any question about the calibre of people that we are dealing with, this is now beyond question. These people are the lowest of the low and we need to stand up against them and really get into this fight against these cyber thugs and cyber criminals.
Le Minisita o Home Affairs, ma puipuinga I lunga o le upenga o fesa o tainga Claire O'Neill. O le reporti le nana wha maapopoina e Lynn Evelyn, ma Claire Slattery, mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.